zikwerera muri siri burungi kibategeza bakuyimisa butagare wabula nandi mazeke wukoma nemfuna wawugule ndowoza yange nemekutawa tolabanga kubera musero kamunogolo woleza kyono mwabo balabyera byetuli ku mwanjo kwe bakubuuka ndabyo kudagira batandiko ebiseera byemalanga bwenoonya birabika bifiira bwerere nze ku bigambo lwakyo ndaganyanga bannange okwesigata kwagala ekyo kiri ekyama kyange nali nkikukulidde nekisate kino nakyevuma dda bannange wabulake nkaaba genkomba neebuuza wagendaga ne gye buli eno okukutabaala
Yeah.
Twali mu walabi kukuwa antichikunyo.